Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kuluhlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithatheke leli thuba ekuseni kungolwesihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngibonge leli thuba kubahle nhlapho ukusiboleka lona. Bahle uNkulunkulu akubusise uqhubeke nokwenza intando kaNkulunkulu. Qhubeka ngevangeli. Unkulunkulu akubusise. Mlaleli namhlanje ake sibonisane ngokufunda kuKristu. Learning from Christ. Ukufunda kuKristu. Ake sibheke incwadi yakoba sePhilippi chapter 2, Philippians chapter 2. Bese ke sifunda laphayana ke kuverse 5. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Verse 6. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akazange asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Mlaleli izwe lonke uma lingaba nomqondo owawukhona kuKristu Jesu kungaba khona ukuthula okukhulu, ukuxokozela emakhaya, ukuxokozela emisebenzini, ukuxokozela emabandleni kungaphela ngokuphazima kweso. Lana kumpostoli Paul usethi ke umqondo owawukuKristu mawube kithina mlaleli elithi izwi lenkosi owathi enesimo sikaNkulunkulu akazange asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Ziyabangwa izikhundla emsebenzini nasemakhaya futhi kukhulunywa ngo 50-50 nasemabandleni ngokunjalo. Kepha umqondo owawukuKristu umungabakithina esingabantwana bakaNkulunkulu esisindisiwe esithethelelwe izono emabandleni ethu kungaba khona ukuthula okungakaze kubona. Mlaleli, sikhuluma nguKristu osisindisile. Ngakho ke kumele simfuze mlaleli ngoba sisindiswe uyena. Sikhuluma ngaye emabandleni, sikhuluma ngaye nanoma ekubla siyamba khona. Ngakho ke kumele simfuze mlaleli. Kungakumpostoli Paul athi ke lo mqondo owawukuKristu makube mawubekithina mlaleli. Akangibuze kuseni. Ukhona yini umqondo wakuKristu kuwe? Ake sizameni ngamandla ethu onke, ngenhliziyo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke, ukuba lo mqondo owawukuKristu sibe nawo mlaleli. Kungaphela izimpi emakhayeni ethu, kungaphela izimpi emabandleni, kungaphela izimpi ezweni sakhile mlaleli, kungaphela izimpi emsebenzini uma singaba nalowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu. Ngokuba konke lokho kwenzeka ngenxa yemibango, abantu bafuna izikhundla eziphakeme, kuyabulalanwa, kufiselwana okubi, kuba khona amajelasi ngenxa yokuthi ke abantu bafuna ukuba phezulu ngaso sonke isikhathi. Kepha uKristu wayenesimo sikaNkulunkulu. Akazange ahambe la izona athi ngeNkulunkulu mina, ngiNkulunkulu mina, ngiphathwa kanjalo into eyifana nalokho. Kepha waba nesimo sobunciko, waba nesimo semvu. Ake sifunde mlaleli ke laphayana ku Luke chapter 23. Luke chapter 23. Ngesiqala ukufunda laphana ku verse 6. UPilato esezwa lokho wabuza ukuba lowo muntu ungowaseGalile yini, esetholile ukwazi ukuthi ungowasifunda sikaHerod. Ubani ke loyo? UJesu. Wamthumela kuHerod owayekhona naye eJerusalem ngalezo zinsuku. Ku verse 8. Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu ngokuba kwasekukade efuna ukumbona. Lokhu ebezwile ngaye, wayethemba ukuthi uza kubona isibonakaliso esithile senziwa nguye. Mlaleli, uJesu waduma izwe lonke. NoHerodi naye wayesezwile ngaye nanoma engambonanga. kepha la izwi lenkosi lithi uma uPilato esemthumela kuHerod ngenxa yokuthi uzwile ukuthi ke ungwesifunda saseGalile. UHerod uma esezwa lezo indaba zokuthi uJesu uyozothunyelwa kuye ngenxa yokuthi wayezwile izimangaliso uJesu ayezenza ephilisa abagulayo, evula impumputa ezingabona amehlo, aphakamisa izishosha mlaleli, wayezwile ngezimangaliso uJesu ayezenza. Ngakho-ke la izwi lenkosi lithi ke wathokoza kakhulu ngokuba kwasekukade efuna ukumbona lokho ebezwile ngaye. Mhlambe kube bekuyimi ngendlela lenkosi ithokoze ngayo, mhlambe bengafike ngidemonstrate ngimbonise ukuthi phela mina ngingunkulunkulu, ngidemonstrate ngendlela engidemonstrate ngayo ukuze phela naye agcwale. Angithi bathi siyamgcwalisa, agcwale naye ngami ukuze azokwazi ukungikhulula phela. Kepha izwake izwi lenkosi ukuthi lithi wayethembe ukuthi uzobona izibonakaliso esithile noma isibonakaliso esithile esenziwa nguye uJesu phela. Verse 9, wambuza ngamazwi amaningi kepha yena kamphendulanga ngalutho. Maye umqondo owakuKristu Jesu. Ngamanye amagama kumele sazi mlaleli la kumele sikhulume khona nala kumele sithule khona. La okuya ngami uJesu bekumele akhulume. Kepha uJesu wayazi la ukuthi ke kumele athule. Ngithe kuwe thina abaningi bethu ngabe sapepereza sakhuluma kuphi ngenza imangaliso, kuphi ngenza imangaliso, ngize neyithombe, ngize ngifune nobufakazi ukuthi abantu beze bazofakaza ukuze phela ngikhululwe mlaleli. Kepha la uJesu akabizanga nomuntu oyedwa, akabizanga even abafundi, akabizanga even nalabo abaphilisa, akabizanga even nalabo mamlaleli ababekhona bebona le mangaliso. Kepha izwi lenkosi lithi ke akaphendulanga ngalutho. Wewu umqondo wawukuKristu madoda. Kungakho izwi lenkosi lithi ke mawubeki thina lo mqondo owawukhona kuKristu. Izinto ezenzakala kule insuku esiphila kuzona ngaba azenzeki uma unguthi besinomqondo owawukuKristu Jesu. Hawu mlaleli, akaphendulanga lutho, kwavele wayithulela nje. Wadumala-ke le nkosi ngenxa ukuthi ke beyifuna ukubona isibonakaliso. Ha, abanye bethu mlaleli, come tomorrow you'll see miracle, come tomorrow you'll see this and this. Kepha uJesu akashongo lutho, even though wayenamandla okuqhubeka nokwenza izimangaliso. Wayengamshaya even nangobumpumputhe le nkosi uHerod. Siyakhumbula uElisha owashaya la mabutho ayezohlasela emzini wakhe, wavele washaya ngumpumputhe wabahola umikisa enkosini. Wafika enkosini wathi nabake, inkosi yathi ngigadle ngibulala, wathi no, ungagadli. Kepha umqondo owawukhona kuJesu akazange abashaye even nangobumpumputhe, akazange enze even nesimangaliso esisodwa, akazange even avule nomlomo wakhe mlaleli. He, angangijwayela ngabe ngithule mina, ngizomtshela ezikabhoqo, ngizomtshela-tshela mina, ngamtshela-tshela vele. Kusho ikholwa mlaleli elikhuluma ngoJesu. UJesu loyo elithi izwi lenkosi kumele sibe nomqondo wakhe. UJesu loyo mlaleli la elithi izwi lenkosi wathula akaphendulanga lutho. Awu mlaleli, sizoqhubeka ngale ndaba ngenxa yesikhathi. Ake sithi kumala, ngithathe intambo ngiphindisele kubahle. Bahle intambo kwezakho, babaye lapha ekhaya mlaleli.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So join us to form a chain of prayer for you and with you. To send in prayer requests, contact 067-429-7564 or alternatively email us on prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The word for today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.